Geto limevaa suti, geto limenyonga tai. Kwangu lete pesa kwa duli peleka hai.
Tumetoka chini na sasa tuko juu. Chini kutafuta pesa, pesa Mr. Blue. Hatulali tunakesha na. Tumetoka kwenye kisa na tunanga. Tebekeli kipigwa utacheza. Ilala kwa chini puto meza. Kinondoni wanasema mambo ya feza. Naitwa Mkadekwa na mechafua meza. Kwaza hard times sikate tama. Kila good times sisahau nja. Usifuge chuki mana haito saidia. Mwere fuge mbwa tanesa kukulindia. Dunia pana mtu moja hawezi kuja. Nesa kupendwa mazese sizo kikata. Mr. T, Mr. T, ta. Gonga dundo kama kengeri ya kanisa.
Nyumbani na magani mengine siende. Nasi tunapiga hela hilo jinga tuchukie. Wakipika majungu ziba skio siwa skie. I say DDA don't trust anybody. Time for the Monday. Kwana ngumsi lale. Kwana kuzi soma. Acha situ keshe ba. Kula tungi na madem paka mwisho ama wama. Kitu choma. So muda wakushanga. Kamuna penda ram. Kwa niwe na chapa.
Hista power, ain't nobody can stop. Chesa, sika nyange waya. Cheso, huko on fire. Yule mtoto na mjua, mekuwa mtoto mbaya. Hista power, hivi ndo na pa. Hista power, ain't nobody can stop. Chesa, sika nyange waya. Cheso, huko on fire. Yule mtoto na mjua, mekuwa mtoto mbaya. Batman, watch out, watch out, watch out, watch out.
Wow, 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 yeah. Wow, wow, wow.